Joko on the beat.
Exclusive from ZambiaTunes.com.
J.I.C. Money boy bonusy baby. Hey, let's go.
Sometimes I scare myself.
Nanga wa ichikondi walete kulineo. Chanchocho. Sina siwe chikondi kwa mene chachokela. Chanchocho. Ona mwamene wangalila vasati mubikwa tivamo. Nanga ni changi baby ni useva so na ifuna siwe. Sina siwe. Pambere vichutika mami. Evite kungo ya mara kungo menya lari. Chani ni useva so na. Sina zime, bachokela kuti maso, baby. Sina zime, bayambali te maso, mami. Sina zime, bachokela kuti maso, baby. Sina zime, bayambali te maso, mami. Uyenda baby unga yende. Na chikwa di baby chinga sile. Na chikwa uyenda baby unga yende.
Waja kudala iwe mami wenzeko na ulemu. Madezi ya kudala iwe mami wenzeko na ulemu. Sinizi wanga nyumba wenzoko onga. Olo kapena ni motoka. After vivindu konse vasila iwe mami wataya na ulemu. Sindiwe last boni mami iwe kuja kufamilia wakero. Sindine last boni mami iwe kuja kufamilia wakaye. It's over now.
Sina zime, bachokela kuti vaso, baby. Sina zime, bayambali te vaso, mami. Sina zime, bachokela kuti vaso, baby. Sina zime, bayambali te vaso, mami. Uyenda baby unga yende. Na chikwa di baby chinga sile. Na chikwa uyenda baby unga yende. Baby kwa renga kutibitu finka leso. Na vani chani maji baby na wiso seti mangala timenya na mami mchikundi chatu. Ni use my baby. Ni use my baby. Na mama satu vango tiseka mwamene chinkali ilasebo. Sina zime bachokela kutivaso baby. Sina zime, bayambali te maso, mami. Sina zime, bachokela kuti maso, baby. Sina zime, bayambali te maso, mami. Uyenda baby unga yende. Na chikwa di baby chinga sile. Na chikwa uyenda baby unga yende. Na chikwa di baby chinga sile. One day.
Joko on the beat.
Sometimes I scare myself.
Oh, one day you'll remember me.
Exclusive from ZambiaTunes.com.
One day you'll remember me.